tell my white lies. Hey, Nicki die night bye. Yo, Nicki die night bye. Niko na mapesa walai. Kwa beat vitu meja tunafanya walai. Cheza chini rada na mangwai. Dani ya mix tumehit na wateka walai. Zimeshika zimewai. Tumekuja na madem weja chisha na mawine. Aga na matitsi go fine. Hapa nikabit kamewai. Nicki die night bye. Niko na mapesa walai. Kwa beat vitu meja tunafanya walai. Cheza chini rada na mangwai. Dani ya mix tumehit na wateka walai. Zimeshika zimewai. Tumekuja na madem weja chisha na mawine. Aga na matitsi go fine. Hapa nikabit kamewai. Hello, 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 hello. Big boy ako grind all day mina try. Nicki die mina buy. Kani pussy mina grind. Walai be like mina ipiga bila feelings. Maekers wako wengi na waosha na maealings. Wengi wenyu walirada Johnny mazishi. Makushata to become tajua ni kubaya. Mistari tunambika makushata ni wabaya. Kata kata iyo sheng makushata ni wabaya. Hey, makushata ni wabaya. Kata kata iyo sheng makushata ni wabaya. Nicki die mina buy. Na bado msupa na ndai. Legit kako fine. Team light nako tight. Kwanza ameva kuwine. Chitili happy no lie. Nicki die na ipai. Niko na mapesa walai. Kwa beat vitu meja tunafanya walai. Cheza chini rada na mangwai. Dani ya mix tumehit na wateka walai. Zimeshika zimewai. Tumekuja na madem weja chisha na mawine. Aga na matitsi go fine. Hapa nikabit kamewai. Nicki die na ipai. Niko na mapesa walai. Kwa beat vitu meja tunafanya walai. Cheza chini rada na mangwai. Dani ya mix tumehit na wateka walai. Zimeshika zimewai. Tumekuja na madem weja chisha na mawine. Aga na matitsi go fine. Hapa nikabit kamewai. Sema walai. Mina saka pesa my guy. Lafunsa kem super na die. My haters goodbye. Mukidhani Mr. Survive. Skiza verse ni clean na ni fine. Smash up wa mine. Apart from mistari na ngwai. Ganji ndo kitu tunadai. Amwezi ni define. Mini mtana kuja design. Na feel spits on the mic.